Yep. Yep. Oh.
Delight. La 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 la.
Yep.
Oh na 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 na.
Watch out.
Alvin Brown Beats.
You're my queen. Nimekupa moyo wangu utunze safari. Ukiniacha sina raha tapunje mana. Dunia inachanganya changanya, hususa ni mapenzi mama. Mambo ya kushare yana mana mama mama.
Mala ushikwe kule,
uteseke.
Mala ushikwe pale,
unyanyaswe.
Unavocheza
mama ma,
furaha naipata
kwa sana na.
Unavokata
mama,
utamu nasikia
kwa sana ma.
Unavocheza
mama.
Alvin Brown Beats.
Igoma Mtwara Ulindi, Mtwara tukamone bibi. Tukale futari ya magimbi, ushani ndindindi kwa koza idi ya pimbi. You please don't go away, unanipara anytime. You please don't go away, unanipara you my. Sio achalinzi watabata, nanipa ile kitu nataka. Mtoto hizo lipsi matata, ushani kama tazushi watafyanza. Unavocheza
mama ma,
furaha naipata
kwa sana na.
Unavokata
mama,
utamu nasikia
kwa sana ma.
Unavocheza
mama.
Alvin Brown Beats.
Nimekubali we ni noma, na mapaka shuma taisoma. Watafulae wakikona baba na mama. Nimekubali we ni noma, na mapaka shuma taisoma. Ana kilometa kikona, atafanya bonge la shele.
Unavocheza
oh, unavocheza mama,
raha
napata na.
Unavokata
eh,
utamu nasikia.
Utamu nasikia.
Unavocheza
mama.
Mkwa classic. Okay.
Asna on the beat.
Moja Moja Records.